Maestro on the beat.
Baby, kumala nara khanjal fale. So marche, lumel ni fan la koy jale. Bagna man sayo geso gis ma si sawe chéri kañu jubo surtout lor mo daqlem bul deglu ki ñew na la bayima koku am non la bëggel capitaine mu borom mande commando la bato dem bato coste ki ko bëgg mande duma koku may ragal ndax te dou la gagne limay yek be neex